Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, e Fulfulde.
Altinier Sapo in Lur November, Sapo in Jetiam, the Irimasilimaj Chapan and AJ Hakune Gijo Kanya Akale, Lamu Yoru, Jetano or Kabaruji more Wagal Concono, the Tel Salimujoro want to Ugi Jam the Tom. The grab on competitive with what to Juno Indian and one day held the pepto you are top and little latex sababu to put this arm to turn your lama hand up and that you know dango field a lama tin of our bobby koyavi. You have a good jadim cob and gomely leafful sa hanging what to Juno Bekuli video conquer debono the Sufi Petrono of the quality or debo sella for an hour Sunday. Nyaloma kede na da habude e nyaw mo noddat pini mo nyaw dum yambi nama nyaloma handen o leleedi me endi wattu jono be kolitiido o do nyaw fu sukabe kanyen yimbe la nayeb o buri torrude sekirab di wono sembe kabaruji dimin jogi non o kiki dande di bismillah modon e hebaade kolitiido ngal luro nyu warunde wattu jono yoga e mudu andara fa yo lo honon diam dan wonde hewirton pep nyaloma handen o be kolitiido won cu du puddude samde ton wattu jono yimbe la be ngadi no dango feude e lamo tinno fa bobe ko yaawi sabi de wattu jono kasara ay den gondi e mawno ton sanne kede mo kanko kede adam en to yorto ko mo hebini min do hen do faccitango mumini sende boy mamadou samaseku
tay kama wiide dum furyo gotun ana wara e dubi sappo joni yimbe le yuwaru njey yorungol ngabugol diam mayo keja belamu ana sullani dun demba konta yo merdi do bal yuwaru
e installé
dun jam jatu woni ko yoru juina denno sunin jam moy o ngabbi sanne dam nanga tatteji di fuf dum woni ko hebi en hande denno jam nati der kala nukuji badi di mayo fa der galleji jamarande
c'est encore pire
ciudi dannadi le luttugol saria ngoni sababu mona e wi keja belamu demba konta anandarda e kala jogi be anyaaji lobbi fa babbe
dans les années
1963 ga enna min gonno e leedi don nokuji di mi awon non liddi ka so wattu yoro do enne min demata ka wakkat jun o yimbe le mahi galleji de bidon nokuji di fuf hewti jam dam wala fuf do yaha wajibi dam wartan do wonno sabi dun won ko wuro go hewi jam faaba won mum kasindiji wattu jun o
yo ngol nodango yimbe le janyelindi du ngadi wobbe dun ko liti metti mabbe do yeba gol kabaru mun e dilamo o
nera ma grand
ci duji kam sanne wattu mabbe noddi kam beta ko litidi kam wiide jam nati e legalle am nduto suudu len jam yundu president hokko ce circule o kadiabe lambe fuf naga enne be andani dun ko wodi ko ka wala fuf dabare de epi nodango ngomi wata yo fawde e lam ko be yube tinno fende dabare di do bonandaji jamdi
kani kasaran kumbe ko
farde kabaru mu hunchane hore yimbe le yuwaru anam bala li kulul pati jam sami na cuudi ma
se krab so ngabido bemala me ande galodo bayni teton mi joji modo no noddimi do dido numeroji didi kalon ko jiddon chapande jidde joy chapande jitte nay sappo go sappo go chapande jidde joy chapande jitte nay sappo didi sappo didi ministre kumni do kabaru kabarde le leedi france ndi kanye yerujo mudu gondo le leedi almane ndi holli tawen nyalom hando ebe do bomako do florence perli kanye von der leyan yogay halaji mabbe di fonjoy kono kaldale kawral alance ndi ngal wodi fa yotto no goleji 500 heddi gori le leedi ndi di do kabaruji fedde ndi no dir afp ndi kanye hokki dum holli tindi nokko no dir teedo madaga o do nokko o mali cercle dum woni masina le region sego holli tawen yimbe le joyen kabarde kanye en nanni tol sedi do ko litti wiide ko yaata yimbe le njoyo kany en keddile hen wakande nanno de du tawama gube godde kasen ana nokko no dirtede ma madaga to de do gubbande kaborde fa dentiro holli tan wiide o do nokko du ana hakkunde masina kany e jafaraabe kany en pousube so wiile o do nokko kanko no dirtel sufi potrona o sout o soutonoma ilale lewru dum won jabbino di lebbi jabbino to di dum wadi le hitande 2016 wattu jono yimbe le jogi be mabbe dum won fedde no dirtel alkaida wonde le lefol sa hengil be kolliti odo debbo an tampi sanne ciagal ko kolli do le video ngaji di ko odo debbo micciti den wiide du makko du wattu joni on jehi sanne sabide du makko an bare du chapande jiddi e joyi yimbel makko be ngadi no dango fewde e leedi france ndi feddo hen dabare jo tofati odo debbo mawdo heddo de joodi yimbel be woni e mudu en be fa kebe famtade fa hande ngare kede ousmane dikko
gobal yadi gngm gondongal alkaida dande dem inino alan kenye do yarugol ciagal cellal sofi petroni debbo darani kabaru nedda ko mo dubi chapande jeddi joyi francinga jiaade leedi sus ane juude ciutu demo ila lewru decembre 2016 le ko yiako gubangal fayi felorde e dow gouvernement leydi Fransi kollu do tidde hore kadudo du tilagol o da kabar o yaltino e le video nyande sappe jo le rejoin yabbin du saldi makko fu an dogi yimma makko du an cikiti ti yalla wana cancer nangi mona nyaw kubal onoko bi gorko hanno wadde se yewmago bantigol mun batte wayde denagu sabi dun yalla o musuta wonki yumiko e wi sutu bambe bantinama yo kay dorse e hore mun deranino jidal gal le leuru je jabindu galle makko badi ko gorko an hen dardina Emmanuel Macron tinno pati yoppa gogumu samaga sabe de cellal makko an wonde yarde nyande kala tiagal
dunki ande wobbe kolitiwir tiagal ko mo holla e odo video kan holitiwir nyalom handen o mo wuri fa handen be do yimbe le be keddiri gikke be beedi le hen du wiide neddo France de souta fu France wadi do hen imma daraji fa yalla neddo mudo an hemte kede makko ko no dirtet Ibrahim Eli Diko yo andan do kabaru ndena gusanne ko mo sifido hen
dan jotta ko halaji mum kewata hen men fadi fu wakatu fu ben dogan dogal kewata famam bi joomu woni ana joomu waye prede en ko yaara dum gol woni donc a mo de kolir mo kengeni bay france en ma imare be yewa be tota to woni ay yalla be kalda yi be bay hawrude yalla o yepelno sa yewu de bonay je san to o yit ka xallaw fu waye dum de san ne fa mayde warata mo ton ko ndu to ni wala no yupre
tudi kubinide kabaru kebe jawdi le leedi meden di kanyen do kakilamo on de setew hollitan wede be puddi murtere mabbe balde tati nyaloma handen o de do murtere be mbibe kajaaji laamu o hokka be jenaariji mabbe ko warte udinira fa yotto una chapande nay sefa sabide be kolitiru won yimbe mabbe nabbe di do jobdiji kambe be kebay dum le majjundu be bisu himmeji mabbe di kontinaka hore le lewru desambre worondu be ngara be ngaddo hen imma daraji hono kabaru kayel fidi le leedi malindi hani firnede dabare wattu joon o fedde no dirti ines ko dal wonti wadde botomo do bomako do jonon arande o do botu wad leede elede o do botomo hani wadde balde tati leede malindi yimbe le dunki andono kabaru kayi fiji ngori leede ndibe iwri le tiagal leede kanye leede malinde be gonte wadde o do botu lanni be boto yo fedde noddirte ines konde do tugor gal gouvernement leede mali kanye e ministre kede mako ko noddirte do mulay kulbalo kanko lami fedde noddirte direction nationale des patrimoines culturels leede meden de ko sifi do hen do foccitan Ousmane Ali Boudi
ce cours se tient dans le kalkaru tar wadi sabi masibaji ngondi di wadde di engal fayi do titallaji di kawe fiji njogi kandi daranede imadara min gondi wadde yalla edum hebene jogala onji ona e koymo li dubi tagi diddi jaddin ko be bonni nukuje kewde e wali be leli leemun won bonandaji ngaddi li podoje do hono chumuji toboji e bonni nukuje kewde sabi dun fu wadi de gal kawrital wada fa huminibe haybude de nukuje fama no kani wadde fa darano golle mudum de nukuje kawe fiji ana njogi nafa sanne nenno ede kani haybede denago an wonde daranede kawrtangal wadam fa hulbini e mudum huncane hore golidal tan wawi wadde fa kayo fiji mbawa haybede
synergie d'action qu'on pourra sauver le patrimoine
sapo didi lewru novembre won nyaloma kedjenado nyawmo no dirte plimoni do won nyaw do yurundu holiti ndi wido wattu jono o do nyaw wondi e matere sanne le leedi meedi ndi soba mi fa amde yottiki hono wattu so mo nanga yimbe holitan wiide fu do won yimbe le nayebe kanye sukabo buri tampinde kede mo kanko no dirte yakuba tolo boyo andan do kabaru o do nyaw sanne ko sifido hen do faccitangu Mamadou Samasiku
geji odo nyaw nango becce burdo andirede nemoni nawiya pnengo ko ko bur hewde kala mo onangi nyallan to jude indu jukiti dum e nawal mawdo le becce jumu dum walda e jonte nde dum sawbinta wulare terre jumu ngabban sato fa chapane nay du temdere wottumo odo nyaw o buri fuf hewde du tiagal ndungu hakunde lewru otobru e lewru janvier nden no wottu jangul bur fuf matude dum dun sukabe pe kibinari dubu joy e kanye baliki en be dubu mun en yawti chapane jegum o joy o do nyaw o wona fe nyaw hulbinu do sonne mo rabata neddo hono no duru raneru soni o sawraman honir nyaw o timman falla
studio tamani yo faba lamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
grab de lodunen le region ngaji meden di en puddirando kuli korodo be bi suudu meri wondu tondu bami anni wattu jono holitindi wi de kamiyoje mawde dogoje tonde dun darne be kolitidu le ngol do datol wala ko bamiri di do anni ay sona faabe den yimbe mabbe wonbe tombe li nyaloma fu kamiyo jabboto tondu on kamiyoje mawdi dum baara ko temedere kamiyo wakati dum be bi dum buro dum jati se buru en gardan fa nokku no dirtede kajolo le commune no dirtede misini idum le region sigaso hollitamede fa hande yimbe le nyongi tiddan gondi e yottade ton wiama galleji tati urube le commune jallobe le region mopti kany en jotti ton le balde jabbino de wattu jone be gondi e fa bede ton wiama idum beedoto do ko yata yimbe le temedro e sappo e taton nyongi tibe kany en gon le commune misini o ko be do yimbe le fuji hi anni jodi do sakirabe mudo yan sakirabe do katten kiki dande do kabaruji meden dimi jotti on san heedade heejo jamen ka fande kedde heedade honno andirdon no do e seeda yewtere meden de anowoti wassalam